Oluvannyuma lwa gavumenti okukakasa nga bw'eyongezzaayo ebikujjuko eby'okujjukira abajulizi ba Uganda okutuusa olunaku lutannaba kutegerekeka bulungi. Ate amawulire agaliwo mu kiseera kino, waliwo omuntu omu azuuliddwa mu bulwadde buno obwa Ebola mu bitundu eby'e Hoima ekireesewa kasatiro akamaanyi. Dr. Lawrence Tumusiime ngono yakolanga avunaanyizibwa ku byobulamu mu disitulikiti eno ey'e Hoima akakasizza ku nsonga eno. Era n'agamba nti azuuliddwa amaze okuggyibwako omusaayi gusobole okutwalibwa okwekebejjebwa mu malwaliro aga gavumenti.
We have a suspected case and somebody is 50-year-old. We presented at the hospital, that is the regional hospital, with red fever, general body, weakness, and then loss of appetite. But later on, started vomiting, blood, and nose bleeding. Given the current situation that is happening in the neighborhood in Congo, and this being the resident of Runga, it raised the high index of suspicion. So samples have been taken, we are waiting for results to take the next course of action.
Bwati Dr. Ambrose asinzidde ku mbeera eno n'asaba abantu mu bitundu by'e Hoima ne Uganda yonna okutwaliza awamu okwongera okulaba nga bakanula amaaso n'okutegeeza kuba ekikwatako singa wabeerawo omuntu omulala yenna gwe babeera beekengedde afaanana okubeera n'obulwadde buno bwe bumu obwa Ebola.